kelele za chura kwa tembo. Hai, listen to me, napenda kuwa free. Kwengi wapo kwenye ndoa na hawatuli. Isha sema ndoa ndoa, tamnitangaze BBC. Haripufurani, nipo kama mujongo na wife. Bache love, got the confidence. Maisha ni kuchagua, tumechagua happiness. Happy yes, no ndoa, no stress. Vitra vina mambo mengi, tuna refresh. Minashemeni yenu deli, na party. Mambo ya no ude, tutaki. Urukushani, unarutifangapi, unachati na nani. Bachelors, michango tutachanga. Mwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa. Mwaneni si bado tupo. Si bado tupo. Eti wakina nani nye. Sisi ngoma bachela. Bachela. Hatutaki ndoa mabachela. Bachela. Tunakula ukata mabachela. Sing again, bachelor. Sisi ndo mabachelor. Bachelor. Hatutaki ndoa mabachelor. Bachelor. Tunakula ujana mabachelor. Bachelor. Wache wawane.
Okay, let's go. Jona wana ndoa na janana basi jua ndoa changa. Taki ndoa hata mnisikia panga. Yane pakaliki ndi kutafuta fura. Wanandoa wengi tunakisha namba. Nacho mini ndoza kweli zisha kufaga. Nathani ata miguni zisha futuaga. Simanishi mdo wane undoa ni ushamba. Hila wale shobo kana ndoa wane soma namba.
Mabachela, michango tutachanga. Mwenye harufi tutakuja. Chakula tutakula.
Okay.
Tonight.